Ahmed Ibrahim or yeah.
Banda MP Midase. Nana Doma Hene. Mema me Nana Hima. Ene Doma Mpenyi Funyi na Yeshe Muhei. Doma Funyi na Michiamu. Bronga Afu Funyi na Michiamu. Na Senya Ahmed Kaino. Mene ye party ne ya ban akuku damfo na eba anopei na ye general secretary ewo ha awo ye fifi kwete ya ye chairman general mosquito ono so eka hubi ene bai na minister akesi ye wo transport minister ye wo health minister ene ni pebe bre na Nana Yamani ewo ho ne se ne di kan meda wase ene awa awa tu sronko a modi shia ye yebaye yeba ahifie ema yebe chiae ema woni wa hemfu nyina ene nana hema moma yakwaba ansa ne yeba jumedi ase na beye afini ene kakra ena chief justice Mami Kuta Ghana Sekai. Ah, Miss Wai, I wore Black Star Square. Ah, ye de Ghana to me, a share, Mensa. Na, Nana, Ampa, Senya, Unimno. Ye beji, ye no. Na, and your my dear Kasa. Na, ye sika sem, I ye din 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 din. Ain't he? Na, I was set. Ye ni bre ni ehwe se ne be tutu ni o ma yie se ne be ya sikasem ne be ya mre na gana fo eho ato mu ntiampa na na be ya afi ni ye na ejuma ene ye ye tutu ni o ma ye hwe sikasem so ya chichire ni o ma se ne be ya ye nsei sika basa basa asa sika ni na ye de be hye empuntu empuntu ejuma mu Na nana eh mi nije se mejina wenim akache ose ejuma ya ye afi meti me de mensa esimebo akase ampa gana yisika sem nyamiadom ye ye enti nana ye wobibi a friend of macroeconomic stability bro focusem Na meti mi akacho ene se macro economy no aye stable. Ne kaho no so eye ade a brofo frɛ no inflation. Eno eye ade a ye hwɛ sɛ nea enyoma boɔ esi kɔsoro efa. Na abra ye bai no na enyoma boɔ rate a esi kɔsoro no na ye 23.4%. I just said, Uko Jinaho, now wo beto adie. Na ye kanibuo, no akase wunto, na wo kwa shwe bibifu fra. Na na ube kwa kwa shwe hono, na e ho buono, e wo so chen wei. Ube sa abano, na e ha apeja, e chen bibia, uko eno. Any friend inflation. Na inflation no ne 23.4%. And ne, nana, meno kasei. Inflation na ti aba foma aba 3.3%. Na eno nchile se enyoma buo nkosro. Basenya ne isi e peja no. Eswate. Enti eno so e ya dia yedeshe senya yesika sem esitie. Ni etoso eni yesika ankasa a your friend is CD. Na CD no a free mra o manpenyu kufo de CD foforo no buy ya friend Ghana CD ah ebi ebono Ghana CD no ebi nso bono sikadada no a che say billion a free samre no enye eno kwa Ghana bakoso nyina ye hu se CD ne dollar a che say CD akofom a dollar ejane kakra a cd etimi etimi epeja ɛkyɛ sɛ mmerɛ biara na yɛsi di ne deɛ na ɛkɔ fam na fam ara na ɛkɔ na fam ara na ɛkɔ ɛnɛ ɔkɔ a yɛsi cd six cds ansa na watɔ dollar baako ɛkyɛ na ɔkɔ a eight cds ansa na watumi atɔ dollar baako ɛpɛgya saa bɛduru 16-17 cds ansa na wɔanya dollar baako nana anigye sɛm ne sɛ yɛsi di no ɔno nso ayɛ aberanteɛ nnɛ wetin me kukuru dollar ni pound any euro nyina e de o ma hwe form I na me no ka sey se o ko bank of ghana na obeto dollar cedia kane ube hia 16 na koto dollar ba kun ube hia 10.7 na wenya dollar ba kun enti o hwe 2025 a senya ye cedi e peja ko e no o hwe and other currencies now a pay by 40% I just say a hundred abba you see can nana now be sure so any a cat you bet you know na ya catcher a man saying you now say ya car ya deno yenti vintia and see omunfa a canny bin chain and see ya near friend of debt restructuring I just say, Abrofo, on my boy, a boss running in a. I was say, Omuyi, Sikani be a free home. Now, Omumaya, Emre, now Omunchimu, now Yentiminchaka, crack. Nanya, Abrofo, no qua, ya. Yan Crofo, Omoto, near a friend of domestic bond. I know your boss, you are buying a bo free Ghana for her. Now, a reho sɛm ne sɛ pension fo enso ka ho obi ye adwuma na ɔtɔ bɔn ne kakra kakra to ho sɛ ne bɛyɛ ɔkɔ retirement a ɛmfaso a obenya wɔ so no ɛno nso ɛna ɔde bɛhwɛ no ho ɛno nso yɛ ka kyerɛm sɛ yɛntimi ntua ɛfi sɛ aban abɔ bosua no aboro so nti ɔmo so yɛfrɛ ɔmo tena ase ɛna ɔmo sika no bi yɛtwa guyɛ ɛna nea aka no sɛ ɛmfie mmiɛnsa na nka ɔsɛ wonya wo sika a yɛatwe mu ɛkɔ ɛmfie wɔtwe anaa biribi saa enti ɛno ne yɛbɛtooyɛ ɛne ɛse yio ɛnyɛ hwee yɛbɛbɔ mmɔden a na yɛtua yɛka no na aba fam enti yɛbɛgye yɛ no na yɛse debt to gdp ratio ne nam bɛyɛ 66% enti yɛne imfoɔ kaeɛ no almost say program ya ye ye by 2028 e was say yet sa kan so never 45% to gdp nana nyamencha di anwanwasem afi ba kun 66% 45% almost say by 2028 yente emma form no within 1 year you drew fast sa 45% no na meka se bibia e frɛ brofo kasem resilience ewia se enyoma timi si te se ye wo ho a covid-19 baaye echire russia ukraine war wo ho a na bibia ba se wa ma wo sika semu anya den a saa nyoma ne ba na ama economy na bofom enti ya ye stability ewie ye pese ye ma ye sika sem ye den economy ne ye den se ne be ya se hwan ni hwan na ku ntokwa o se hwan hu hwan na ku ntokwa o ye economy no benya honden na etimi astande sa shock no na na mi wogidie se enyoma ya toto no sa afi ba kun ama ya economy na enya honden enti wo ya israel ni iran ni hwan hwan mo kun nyame adum enti ya economy no ebetimi ejina enti nana afi etwe mu nia ekoso no no ne ho report ene eja media bema mu na abra ye bon tia 2024 yɛhyɛ Ghanafoɔ bɔ se Ghana for ena esumaye na tumi nyina eye Ghana for dia enti emre bia modi tumi ne hye ensem a ye besa ba abebu hun kuntan enti nana afi ba kwa so enti na mu hu ye hanne ye ya ba se ye bebu hun kuntan amamu na eja obi ahohoro nsio egu nana mu hana mahonka fofi bono bono east bono ahafo enti yase ahinye nkosha ase me se o yenko makonta fo ho na yenkosha ase ne ekonta bono enti achina ena jumedie na nkasa ebekoso ewosunyane enso yase ah yen sorry ene ahemfo ne ahemafo ne bonofo enko kasa ewo se njuma ya sha ase anana ka ho asem big push ne adeade utimi hu se sika ya nya ne basabasa na ye ka ase ye debe ya kwan ne adeade nyame adom nti sa kwan no ne empontu juma ye de ye no e koso wo Ghana fo na nyina region bia enya ne chefan enti yesi entwa yie se ye ba na ye ne omako kasa ne asan ye chi konkran enti o se ya kasa ye nante ne ehwe ndwuma ni bia ye koso na obi ehu se ampa ndwuma ya ye sign the contract se we mbe ye no ampa wa ba oguso ehye na ene bebia ye jina yi ye di bibi ba ya ye friend o 24 hour market ejadie ya dia ebua yie papa 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 efise obi enya mfaso ewo ejadie mu ekuafo etimi ton omunyoma ye mame omuti dwoma omu didwa omso munya kakra ehwe omukunu mu ne omuma na yenso a ye koto enyoma ewo dwom ebeye eduane wo fie yenso ye nya ho mfaso enti bebi a obesi dwa bia utimi hu se ema ne abrofo fe na economic activity ekoso enti atena se ene ye se o ye be 24 hour markets e wo Ghana district bia enti Ghana ha ye wo districts 261 na ye ntwe bia nja yanka se ha ne to abama aye ha omo anto amaye nti e ma omo bi obi a 261 obi a enya 24 hour market tv na e ye dwa se ye pia monte na ye de asoko bofo ma mu be hu ne drawing wo ho mu be hu se na ye wi a edwa no etie enti ene de ba se ye de aso be bofo na yesi yasha se ene doma hinko dia na etwa bia e won nyoma bebre e won ye wo office aye ye crache form be hwe edwa no so omo wo omo office e wo dwa no mu ye wo daycare center aye ye kindergarten nti ye maame mo ene obi a oyie adwuma wo market no se uwo wabofra a wopese omohwe no so wodi no beko daycare center na kindergarten no na wo ton adie no na ono so osua adie ye wo bebi a efre no hospitality area ho ena restaurants bebi a toto akoko onkoko nketenkete ye toto nam ne adie ade ye chichi nkosua ye nwae mu ene ade ntia kom de wa okotena ho a na e condition e ball na eja utwa wenum afen so edwa num ye wo police station nti obi ra ho na oyɛ sɛ obɛhwi made ana sɛ obɛwi ade akɔ mɔkye na mpatwɔma mbo no mo de police station wɔ hɔ mɔmfa ne nkɔma a police wɔ no edwa biara nso ɛwɔ fire service station nti saa egya hyehyeɛ ne adeade ɛno deɛ fire service no egyina hɔ a nti sɛ biribi si a ɛnyɛ afei ne ɛkɔfrɛ fire service fo ne aka sɛ yɛkɔhwɛ nsuo aba fire service no gyina hɔ a afei nso yɛwɔ clinic wɔ mu nti sɛ obiara ɛnte apɔ a ɛno ane sɛ wakɔ clinic hɔ na wakɔgye wayaresa afei nso yɛwɔ cold store wɔ mu nti wo a wotɔn nnam nkokɔ nnam fish biribia cold store wɔ hɔ nti wantumi anto a wode bɛkɔ akɔhyɛ gu cold store no mu na anɔpa woasan abɛyi wo adeɛ yɛwɔ bank wɔ mu nti wotɔn wadeɛ a ɛnyɛ ne sɛ wobɛpue firi adwa hɔ aka sɛ worekɔ bank de wo sika akɔsie adwa no mu aa bank wɔ hɔ nti wowura hɔ a na wode wo sika asie yɛhyɛ ase ne ɛmaa bank a yɛkae no women's development bank ɛno nso yɛde bɛbɛdwa hɔ na ɛmaa no yɛ maame mu a ɔmu di dwa no ɔmu bɛtumi de ɔmu sika ahyɛ hɔ afei nso adwa no yɛwɔ lorry station nti ɛha bi yɛbɛtwa ayɛ lorry station nti taxifoɔ ne trɔtrɔfoɔ ne ma ɔmo kɔ kwan so ɔmo nyinaa transport station no ɛhɔ nom bɛba abɛsi sɛ wode wodwa ne ba a ɛbɛba transport station hɔ ansa na woayiyi de akɔ adwa no mu nti saa nneɔma nyinaa ɛwɔ dwa no mu afei nso yɛwɔ baabi a yɛwɔ shops a ɛkyerɛ sɛ ɔmo a ɔmo tɔn nkwadaa nneɔma ne saa nneɔma no electronics ne adeade yɛwɔ shops wɔ hɔ then ɔmo a ɔmo tɔn aduane te sɛ ntoos gyeene nyaadoa ɔmo nso ɔmo wɔ ɔmo section a ɛkyerɛ sɛ ɔmbɛnya adwa adi na yɛwie na yɛbia ano a ɔmo a na agya ɔmo te ha no a ɛkyerɛ sɛ yɛyi ɔmo firi ha sɛ yɛbɛhyɛ ase no sɛ ɔmo pɛ baabi atena wɔ dwa no mu a borɔfo kasa mu will give them priority nti ɔmo a yɛdisplace ɔmo nyinaa firi ha sɛ yɛbɛkyɛ a ɔmo ne yɛbɛhwɛ ɔmo first na ɔmo nso ɔmo anya baabi atena nti nana wei deɛ ɛfa dwa no ɛm sɛ ɛho asɛm na maka no nso nneɛma a yɛbɛhwɛ a yɛyɛ inspection ansa na ɛkyena dwumadie no aba no ebi ne sɛ yɛfiri ha a yɛkɔ gyinegyine sampa kwan no ne akɔhwɛ contractor no adwuma a ɔreyɛ wɔ hɔ na menim sɛ yɛkwan a ɛhia yie yɛntumi nkɔ a kwan no nyinaa nso gyinegyine sampa yɛbɛkɔ akɔhwɛ sɛnea ɛkwan no ɛrekɔ so afei nso yɛwie ɛno a yɛbɛsan kɔ sunwane na sunwane outer ring road ɛno nso Kofi Job na ɛyɛ adwuma wɔ hɔ yɛbɛkɔ akɔhwɛ saa adwuma no na ɛkyena nso yɛwɔ aban dwumadi a yɛfrɛ no National Signals Bureau ɔmo na ɛkyɛ sɛ ɔmo hwɛ yɛ mobile phone yi nkurɔfoɔ bi de yɛ mobile phone yi didi wodi nsɛm ne adeade yɛde yɛ fraud dupe nkurɔfoɔ yɛbɛfrɛ wo ne aka sɛ momo yɛasɛnde wo momo akeɛsɛ ndeɛ ama obia na abɛtɔ wo phone mu na saa you know nsɛm no ɔmo na ɛhwɛ so National Signals Bureau ɔmo abie ɔmo office fɛfɛɛfɛ wɔ Bono region nti ɛno nso yɛbɛkɔ akɔ pa ho ntoma ɛna afei nana wa Osunyane airport waka ho asɛm saa yɛnya site asase a yɛde bɛsi airport foforɔ wɔ Osunyane nti ɛno nso ɛkyena yɛbɛkɔ akɔhwɛ asase na ye ye ato ho se ye de ebesi airport no enche bia onbe ye ni abrofo friend procurement na contractor abeguso na washase ene ejuma afenso susek get funder ye ejuma bebre ewo sonyane secondary enche no so ma ton san friend se ye mbehwe ejuma akoso ho na na uka enyoma bebre efa hospital court akwani ade ade ye se akoko onum nsu a onum no kakra kakra we ni ade ahye ase nsu ni awake nyina eya ade a ye nida so chemasu gambia kwan me kai se abra ye de koko roads by me ena me de asoko ball form ho a kofi jobia ena ye de bus akwan so oye adwuma no kama or the first coat ade to so ansa na ye fi aban mu na wow kain ifi aban mu ena akwan no omuja ne sa a eche se asekra na me kai se eda ye de asoko ball form ohene na owo kiremesu ho no o si o enempo mi wu amepe because bet mi akọ ka kire ye nananom e wa samando se mi ami jina ho ena ya sha ase eye sa akwan because if we Rawlings abreso ena sa kiremesu gambia kwan ada ho sa nti amankofo e ka se o man penyin bie nti mi nye sa akwan no so nana mi sha obo se your mama dear, Safa no may. Na kwa ya waken yina ninina ye wahun plan. Enti wen ye dia sha se. Afi eba ye di bibe kaho. 2028 ye di bibe kaho. Na miwa GDS se ebedru se me kramwa me koje ma homino. Na o share West Africa hinya hanyina na Ghana kwan ene ye chain bebia na night we dey medema no be si ha na madam ase enkosu asem no em se me ba ya ene mate hunsam enti nyame adom achi na mesa kon kran me drum kran ya me suma e wo me yonko ho President Traore na mabusa ade ekoso se ne beya se bibi wo ho a na yakan na bibi atoye en se me damo ase nyame nyira munyira.